Vipi wapenzi wasikilizaji, ningependa kuwakaribisha tena katika episode nyingine ya Tika. Siku ya leo tutakuwa tukiangazia muziki toka nchi ya Tanzania, na kama ilivyo desturi nimewaandalia muziki bora toka nchi au ukipenda muziki fresh kabisa. Na basi kumbuka, ukipenda huu muziki waweza ukanipata kwenye mtandao kupitia tovuti yangu www.tfreshdj.com.
T-Cast, your weekly dose of freshness served to you by T-Fresh, the freshest DJ on the planet.
I knew ubavu wangu mwenyewe, ukifa nzikwe na wewe, nikifo zikwe na mie. Oh baby we, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, makwacho kwacho kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, raha, raha tupu kupendana na wewe. Raha tu, acha utanipa jakalaro, nipe mimi kwingine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako, oh, 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 oh. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Niambia, mimi nitaridhia baba. Hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby. Baby nogeshe.
Ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu, sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna anayezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe mimi siwezi ngara. No no,
in case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
In case you don't know,
inaweza kuwa fresh kauna time twende mali out. Au kena chosho usimine, neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress hata smile baby angalau. Na tunatesa hii town, tunairun walai. Maheto na kesha kitry kubringu lover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location nuka mali pia to lounge. Naiti kwe special surround sound, movie loud, do be loud. See you aloud hata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true, live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath, then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist,
resist.
I pay no mind to the rest. Nana kwangan me kumind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Touch it, can I win? Touch it, can I win?
In case you don't know,
darling, can
life watu wengi wana fake. Yule wa nyuma ali separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on. Kama ni gari kwako nimefunga brake. Na pendo langu kwako walielezeki. Kwako si eti wala si fake. Siko true indripi na walimbo fake. Najua ushomizo mengi sana. Usha kutana na maabreka. Ila so mimi ayo makubo.
Walisubicha zeisi za kupenzi wangu. Mwisha siku wako kwa chaukilia. Mapenzi ukachukia.
I am my innocent baby.
For the other day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby.
My boy.
Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
For the other day.
Siku kuku kupata we mdoli. Kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungu endo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli. Adimuo inataka pasunga. Msupu mnye macho ya gorori. Rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendo raya dunia, baya. Sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, uwe na weo.
Unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia.
Kanyaga
grabu kongo mbabia.
Kanyaga
slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudadade,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka maex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza sangu.
Nyaga kanyaga.
Wale wakuda watangu.
Nyaga kanyaga.
Yeah, ikami tangu.
Nyaga kanyaga.
Wanyuwe zina machangu.
Matio, matio, matio.
I like a simple style. My macho come in as a pungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila pichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batio, 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 batio.
Show me what you got.
Say a batio, 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 batio.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, yeah, la de.
Bilionea, mwama love you, oh. Ila we kwa vile, eh. Itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na, ah. Kinacho we, sherie. Tabaki na nani, oh. Mintalia lia, ah. Mintalia sana, ah. Talia lia, ah, ah. Mintalia sana, ah. Professional, what you handle? The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, oh, I give you baby carigo. Kidogo changu na chango, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa baridi ni pedoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwadoto. My sherry koko. Baridi ni pedoto. Kisha tupate kimoko. Babu bibi kuwa noto. Paranawe. Paranawe. I want to see you dance. Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe. Paranawe.
You heard the worst. It's time you heard the freshest. The freshest DJ on the planet. This is
umepigwa shoti tatema nipe migemisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayotende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayotende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayotende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayotende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, goza, keza shogoroza. Kufachali kama mende.
Maria Rose,
goza,
tungili mekoza. Twende ni kupige nyembe.
Rocket!
You make my mind go kwelo, kwelo, kwelo. Ukinuna tumie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi,
washa.
Miuno ya gigi gigi,
washa.
Funga kibinda mkwiji kwiji,
washa.
Nikunyonge kazigi zigi.
Tetema,
oh mama tetema. Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Oh baby, baby, nakuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Wakitomi ni kande, kwa moto baridi zigande. Kama ruba ni gande, tuwe wote. Ah, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni donge. Monday to Sunday, I love you.
Oh, basi, iyo kote. So kwa bedi kwa kochi, kitanda na itumia. Iyo kote. Iyo na kwa juu, chini meza mia. Iyo kote.
Sungura nipi karote, marage siga zoea.
Iyo kote.
Na kunza kote na vandi shomori na chichimea.
Majina mapya, kila moja menipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona menipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Ora
sana umarufu kambale lele nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze badale, siwe kesho madrama. Pigiwa simu na tale, testa na tukanwa. Umeshanzisha kware, ongi moyo wangu. Mwepesi kupenda na mgumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindarau. Moyo wangu, utari kukawa waku nipasina. Moyo wangu, numana na sisi tiza usijena.
Baila, baila, baila. 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 Baila, baila, baila.
Shombe, shombe.
Usiombe mtoto laini laini anawakawaka. Wanga wape vidonge, nimebaini baini wanatapatapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima, waroge kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Wa michezo ya nyumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katika kafa tumbo la nja na weka sauti kwa speaker nipate umea wanda. Mara simu inaita jina langu twa akisema mama yuko kitandani kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nina mtoto wa kike nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike dunia lishagolewa. Tizama jasho langu na mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo yatakwisha nini? Matatizo kila siku mbewa mboga. Matatizo
kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jipa, yote mwanani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, minimesimama kama ngomboti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri za mazoti.
Unatekenyaga ukinyonga sarome,
unatekenyaga ukinyonga,
unatekenyaga ukinyonga kweli,
unatekenyaga ukinyonga.
Ohera bakuru bani, ohera ngame, ohera nazaliwa, ohera ngame.
Utamkolea aprokoto, tingali tingali ndani kwa moto. Utamnyongea msokoto, temesu mukali kama koboko.
Mapenzi yananipa shida, shida mama. Nidonda lisukwa na tiba, tiba kwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msamwanda, wasinga ingenge ninganganga.
Unantekinyaga ukinyonga sarume,
unantekinyaga yolaya,
unantekinyaga ukinyonga kweri,
unantekinyaga kinyonga.
Orera bakuru bani, orera ngambe, orera nazai.
Zato I feel so good, nini nkikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakuenda au unarudi wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi ulivyo nona. Hey, hey, hivi unapenda wavifu wakaroboti ama sanamu, au waze wakununuwa mwaga noti
na sanamu. Oh, oh, Anita, macho kama unanita. Sasita shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita. Sasita shepu vela.
Show me, show me, show me unavyones. Show me, show me, show me waoneshe unavyones. Show me, yeah. on the planet.
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba Masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mgongoni. Nika nikudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze nifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabazi yo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Wabazi yo basi cheza na mi.
Ukaenda kwa mganga DJ embu pika charanga tujizi. Wanauliza maswali tuwajibu kwa vitendo. Wambie watu wami kwa konishati ya naga. Fuma macho usije danga kani umiza roho. Ikira korosho kura karanga uzimeze oh. Usini ache ni tatanga tanga yatima oh. Unioneshe alokufuza nyakanga kitandani njo. Meona wengi sana wazuri sana ila kwako nimekwama sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto nichoche. Watu roho yangu watu uwana wewe. Watu watu
nipejibu vikuwa nini taki kunijibu. Mitihani yote nimeshinda nadhani wakati. Penzi letu sisi liwe wazi. Roho yangu inauma maumivu sasa basi. Sasa basi niko thabiti nielewe. Pesa siyo mapenzi, pesa siyo mapenzi. Kwa utezi huu nielewe baby. Na kuitaji mpenzi wendo faraja yangu.
Tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana. Sijali huwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti. Neno yalisemwa mengi sana. Una wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Keep the fresh all day every day. This is Key Fresh, the freshest DJ on the planet, straight out of Wakanda.
Can never turn the light. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit is when I'm
Vimbele, mbele.
Oh, I know pinga
Kelele, lele.
Eti kujifanya
Vire, mbele.
Kwa sisi ya watu wezo. Oh baby,
vimbele mbele,
mane tantari ra,
kelele lele,
wanuknuko baby,
kiere kiere,
kwa sisi awataweza,
and I want them to know,
oh yeah, yeah, you're the one I love, one and one more, yeah, the one I want, I want them to know,
baby, yeah,
mapembe ongeze mkia na ukini bip tunakupigia. And let me make one thing clear, bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba, kuzi yangu inatosha kujigamba. Kasina maneno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kuzaa kisasa, sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda, si bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba, ama ufata nyayo uchane msamba. Masua miamba, masua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kika unachopenda, ukitaka kucheza, cheza muziki.
Follow the rhythm, feel the bass. Follow the rhythm, feel the bass. Vimani be the one on your kiss. Who be the one on your kiss.
Unaona nilipandisha juu na vile ninavyozungusha
notification come, you liking what you see, yeah. Is it me or are you feeling my body?
Me, I have to wonder, boy, you misunder. Who's let it under tender? What a good pretender. Now it's like I see a bartender. Mwaga pesa upati na mango. Mipango yako ya kishamba bo.
Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet. Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet.
Kama ata chini, kama tia chini. Kama ata chini, kama tia chini. Kama ata chini, kama tia chini. Kama ata chini, kama tia chini.
I'm gonna call you Lola. I'm going to be your coco. Kagari alifai kuna toyo. Na tukichoka datu ande moro. Usi nipe gonjwa la moyo. Cause you them girls and lawyer. You die, you die, you feel. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely in my life. But now I can hold on tonight.
Cause I desire, 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 desire. Cause I desire, desire, desire. Desire, desire, desire.
Kama ata chini, kama tia chini. 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 Kama ata chini, kama tia
chini. Kila mtu na demo wake. 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 Kila mtu na demu wake.
Mapenzi haya chagui masikini wala tajiri, hey. Kupata au kukosa ni mapenzi yake muumba. Oh yeah. Usi tuwasikilize wale nini wanasema juu yetu sisi. Macho na masikio yako kipenzi elekeza kwangu mimi. Katikati ya ukweli uongo ujitenga pembeni. Wanapokuja changu dawa sijali mina wenajua iko siku tutafunga ndoa. Watafunga midomo wataposikia na kuita wife na we wanita husband. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele. Watasema watachoka sisi bado tasonga mbele. Wei wei wo. Wei 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 wo. Wei wei wo. Wei 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 wo. DJ JD Ventures TVB Double G. Fanya mavitu mwanangu nifanya mavitu nyomi 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 shida.
Kila mtu na demo wake. 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 Come to me like I do you wrong. Jaga jaga. If you want a man, I will give you more. Jara jara. Day to day you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. Nasi fi wa kwa mabenz na madu. Wana paka wapaka wana nita. Esa. Bena boy itataki lase. Wana paka wapaka wana nita. Esa. Nasi fi wa kwa mabenz na madu. Wana paka wapaka wana nita. Esa. Kunde boy itataki lase. Wana paka wapaka wana nita.
Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shut down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shake
up, onye show me for food.
Ainama.
Go down, baby.
Ainama.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey hey. Shake
up,
onye. Katika, 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 katika.
Nina miradi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Kufuko nina mabumba. Lungu ndichili na sunta Yani bo 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 bo. Kana niko shaga wo o o o. Yani nasimama dede dede. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika.
Refresh in the mix.
Foundation, kiwanja, nywele ya beya kiwanja. Dinga, mkwanja, shopping mwendo kuchanja. Sponsor, danga. Chune komesha viranga. Basi vimba, kamba. Ulo, waki kuchamba. Oh la la la. Cheusi mangala. Makanda. Oh la la la. Tukale sangara. Mwanza. Oh la la la. Nyele chotara. Kinanda. Oh la la la. Beto papara. Misamba.
Chumbo, chumbo. Chumbo kana kwenda na fashe. Chumbo, chumbo. Chumbo kana ngozi ya loshe. Chumbo, chumbo. Chumbo kati chumba ni sabe.
Chumbo, chumbo.
Ukudekeza kama mtoni. Fura unafurahia. Gafo geuka moto. Machozi unahia. Mwimbamba mungene. Mwena pesa kama Dangote.
Dangote.
Naza nijayo msiki. Naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo. Kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize. Fukuzi shemwa rabu. Penzi yoyoyo. Nimeleta kwa wanangu vita. Squeeze sio. Naishia kuwa like Easter hivo. So kupenda kachana nani. Nekupenda penda nani. Mambo sesi ya nyumbada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asa inama. Mbengu penda mbongo.
Go 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 go.
Oya inama.
Inama baby.
Basi penda mbongo.
pas cadeau, bah je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na nasa présente. Soufie le kawapi, chéri na nazalie. Dango nyonso, rube la kama, je t'aime. Baro baba te kao, baro baba te kao, nana kole mette. Baro baba te kao, baro baba te kao, nana kole mette. Chéri na nasa kito. Bena nasa yelengi to, bena nasa kitoko, bena nasa yelengi to. Voilà l'amour est compliqué, chéri à moi toujours romantique.
Asai nama,
na kubena muto,
ayai
nama, bebe na ngaliye.
Asai nama,
na le na yo.
Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu, wewe ndo msiri wangu kipenzi changu. Ayo, chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama eh. Katikati ya safari utajani uwa wana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote nikuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kaunya mtoto usiukate.
Samahani waiter, ongeza glass. Hey, uhudumu, ongeza glass. Samahani waiter, ongeza glass. Eh, uhudumu, ongeza glass. Acha nilewe, nilewe tu. Eh, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
For what? Piga mashuti mashepu, acha nanayo. Sijifungwa kazipu, kaumia ro. Wacha wetu siwape gepu, wakome ngo. Mashallah, ushajua na kupenda. Linga, linga baba mpaka komoke. Ewala, kweli pezi nikidota. Vimba, piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto, moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto, utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi, nipo kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota. Kamoyo, kanachonyota.
Kana ngua, ngua, go. Kanachonyota. Oh baby, kanachonyota. Ukitekenya seko seko nyemba. Ukitekenya naona raha. Ukitekenya seko seko nyeshe. Ukitekenya
chila bom 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 kela. Mia sina bom 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 kela. Me I need a bon 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 tracker. Me got a long 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 fella. Everybody pause. Me a fi a run. Me a bring a cash. She a bring a figure down. Everybody pause. Me a fi a run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one. Me a say me a feel it. She wanna one. Me a say me a give it. Me got a long 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 fella. That talk it when the quack 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 turner. Yeah, she let me touch it. Me a ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Yeah, she the running like the waist got spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it, yeah. Baby girl get freaky. Yeah, me got she the running like the waist got spring.
Shorty got a face, me a show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. We gon' let the place, me a tell him coming now. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tavon Yungea. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tavon.
kukolea.
Mi wana man with a long long fella. Asili kata steam wala stress ama hela. Mi wana lo long 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 fella. Mi wana lo long 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 fella.
Kishi let me touch me here ting ting.
Mi gata lo long 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 fella.
Mi cash in the body like the way sky spring.
Mi gata lo long 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 fella.
Baby girl feel it. Let it out get freaky.
Mi cash in the body like the way sky spring.
www.tfreshdj.com and download yours for free.